kira mwe wayo mubulumi omunji fetuone amaziga gafe na sangula ebizimu byaffe yabyetika nebyali byakana muffe yabiwangula tufudde bawanguzi tusanyuke tuyimbe tutende atwagadde jukira mwe wayo mubulumi omunji fetuone amaziga gafe na sangula ebizimu byaffe yabyetika
Kwa chafu mkono na kuyama.